Wamshela kanjani? Wamshele maniki niki, wamshela kanjani? Wamshele maniki niki we. Wamshela kanjani? Wamshele maniki niki, wamshela kanjani? Wamshele maniki niki we. Wamshela kanjani, wamshela mani giniki we. Unamanga, wamthole senjena. Unamanga, wamthole bevulekile.
Unamanga.